Jesus is the way, the truth, and life. And if you believe in him, he will never let you down, my brother, my sister. Just listen to this.
Green Mayday.
Okay, let's go.
Mutima wanje chene ye wowe kusa Dikume na we na chonsa zinya Watu rinze kufachela kujeza ya majingo Mami kome zuturinde ikuzoni chupa hiro ni pyawe Ni wowe alfa na omega Nyakasa nishimga Atari wowe ibyo byose nubusa Na chonsa bangu fite Oh Chonza tinya ninawe yeah. Mubuzima ni pichi chane nifuza Ama gorofa na mamodoka meza Musanyuzgue ni pya mfite na chonza vamfite yesu Nubgo wampi sente zuzu yusi yose Na chonza vazi marie na fitu wa mchiza Haribenchi waya haye koba Maze kuyabo na baraku ibaji kwa nyuma vira basaza Singu sabji wuchene gusuta zampa pichi viza tumangu ibajirkwa Na chonsaba ninawe wakunze ndakuzi Kandimpa mnyakuta sijeru nyanga maze kukumenya Patuku boko dawe ni kaga hungu kawe kaga sore kawe Hubuzima na ya maskin fite byose mwamini kubgawe Umutima wanje chene ye wowe kusa Dikume na we na chonsa zinya Watu rinze kufachela kujeza ya majingo Mami kome zuturinde ikuzoni chupa hiro ni pyawe Ni wowe alfa na omega Nyakasa nishimga Atari wowe ibyo byose nubusa Na chonsa bangu fite Oh, na chonza tinya ninawe yeah. Wafuze kuzaba se wimfubji Wambere ye mamu mbera data No mubibazo wampana guya marira Ese ni kuchitwirenga jizaka kantu tujeze Kandi twibuka nezi yo tufuye Habari ntwari kuturusha benshi barapfuye Twarasigaye Kandi sukufuga ko twe dufite icyo twayihaye No kukicha nzuti yanje haguruka turirimbe tuyishimire uyu mwuka tugihumeka Nyagasani tubabarire uturinde ibiduho wagiza uturinde ibidupfuka amaso ngo twe kukumenya Nitugera mu bibazo uduhe kunesha ubigerageze uduhe kwihangana tukugumemo Umutima wanje nkeneye wowe gusa Dikumwe na we na chonsa zinya Watu rinze kufachela kujeza ya majingo Mami kome zuturinde ikuzoni chupa hiro ni pyawe Ni wowe alfa na omega Nyakasa nishimga Atari wowe ibyo byose nubusa Na chonsa bangu fite Oh Na chonsa tinya ndinawe